whirling around.
Damn. Situation crazy.
But what am I to do?
Bosses and Gina that Julie's.
My mind is
it really worth it?
In a world.
Lisa, though, tiring,
give
you a
me a little hope.
Not once much more I can say, so this to you from Coast.
You got me going.
My one and only. Nikuwaje sasa naambiwa jamani pole. Sababu unavyonitenda ni ajabu still nakupenda. Hata kwangu unaelewa ni ngumu kuelewa. Inapofikia hadi penzi ni kama sumu kuwekewa. Still I can't get enough. Shale moyoni wanichora tattoo za machungu. I can't get it off. At this point sina uhakika. I can't bear his love. Sitaka ni kunidanganya. Ama tu ni ile vuta nkuvute ya mahaba kunikanganya. That's right. The Tony yako wanisevya kunitoa upweke. Basi motoni tuchomeke kama dawa ya kulevya. The sisi hawa so intoxicated. Nimekosa physical fitness. Sacha haya maneno ya we my lyrical witness. Ujue niko serious na we wabaki mysterious. Be intimate, wani intimidate. Nafsi yangu na dedicate. Ingawa moyo wangu ni delicate. Madhara kwake huwezi kumedicate. Nafaki kumeditate, kuinvestigate. Kama hina ndiyo love. Sa zingine heavy hate. Nishaiona your true picture hadi negative. Jisi paradise ingekuwa Adam angemlenga Eve. Think about it. Please, vipi mimi takuridhisha. Just look at my soul. Macho yangu ndiyo dirisha. I'm out of control. Cupid and a bastola. A silver bullet. Tulisema I'll never walk alone. Caliber pool way. I need you.
You got me going in circles.